studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga e jeddi lewru je jenna yamdu sokki do radio jamana jenne jottino no do kabaruji du yumor way galo kanko Salimu Jora wonto boggi jamde to se kirabon kompititi wiide duubi nyaloma hande onde woteji ana ngade leleede de fo wajibu sina jambi danya mata li hen so neddo bami fa jambi ki le woteji di jukkoje hede kani wadede fewde e mudo ngaram famtade dum le journal galla balde didi hedde woteji di ka wattu joni iblisaji di ana ngabbi sanne hakkunde balle politique de kanye gouvernement de do balle collective di yubbo inde ngada do le beme ande o yurku yurku jan gondi e matede li hen bale chagon todo sarotobe wonbe leleedi meden di fa hande bo gondi e jokkitade murtere mabbe de do murtere de anni wadde le balde jene wala fu ko be kalti e laamobe bi nyalawmo hande be kaaja njumdiji mabbe beedi e yewtede yalla hono be kaani reeni reede leleedi ndi di wonono sembe kabaruji di min jogi non do beete hande di bismillah modon e hedaade
kede tenugol himbe dartobe laamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji fa faame kaltidan fa ndewure
studio tamani fa boto golleji woteji
wakkati fu jambi mater so woteji di ana ngade le rumde afrique de do mali do duddi do jambi goti ana mbayi matede wakkati fur so bami fa neddo jambi kile woteji di jukkoje hede kane wadde fewde e mudo jukkoje hede handi so bami fa neddo jambi kile di di duddi don hollite wiide dembo karasi do nyiba fa hande le nokko fa keben famtano di do landi fu ngori ngare kebe mumin sendebo Ousmane Diko
le mali do yurku yurkuji ana kewe watu woteji president député en faworde e maire 1 le ko cedi do kolliti yogabe e bale chulaninde batan leedi meden diidu kolliti dum moddana leedi meden sabe edu wondi e yarde yeso Mohamed Kimbiri horeje collectif des associations musulmanes du Mali wonko sefi kedo dem dum
d'abord ko wonani kabar woteji latiki jo ingol horejo lamu na député e alaji maji anan kewi hono nambara na yurku yurku so dum heddirikini dum wodana demokrasi leedi ndi
odo golle ana wayi latade sababu fa bonnita demokrasi Sinkaku lady maître sogolen jara wonko sefi kedo den dum
so nambara wadama idum hollita wiide dartobe laamade ndokki kalisi yimbele yalla be ben gottana be dum ne dum wodana demokrasi mede dum lato to sababu jo inde horebe laamu di jama o yida jati
saratoma nan ndokki tajaral yurukuruku na wadde nambara ku le woteji ana wawi waddande jomu na de kasu mamadou gisse o charato lady meden wonko sefi kedo dem
so nambara wadama yimbele anan bawi wulitade tiagal mu jomu e nabete yeso sariya jukoje mu anaya e udugol kaso dubi goto na dubi tati jomu e njoba ujunaji kewdi dum
e micintinde on nyalade handen wotantebe nogayon be inde mu en chuba nyande nogay e jena lerujion warondu kolite ana cikiti focagal yube inde wota godudo
hollitinde wiide balde ɗiɗi tan heddi e woteji ɗi ñalawma hannde o kafa hannde ne iblisaji ɗi ana ngabbi sanne hakkunde baale politique ɗe kañe e laamu o caggal ko laamu o watti yuɓɓo inɗo le beme annde ɗe ko baale luttidirɗe e laamu o ɗe kakkolliti wiide jambiɓe caayi wattu joni o yoga e baale société civile e gonɗe le leydi meɗen ndi kañe yimɓele dinankoɓe fo ngaɗi noddango fewde e baale politique ɗe ɓe tinno jaam e deƴƴer yalta le ɗiɗo woteji fa keɓen famtade keɗe fa hannde mumini sendebo Ousmane Diko
dennangal wadde haalanade en waɗi noddago fewde e heedanɓe baale politique ɗe fuu tinno nanto hooreji muɗum kanko Burama Allah Touré o saganike yalla laaɓal ana waɗa e ley wote ñande nogay jeenayyi juillet fa teedo tiiɗalla caggal wote ɗo keɗenno ko sefi
mbi ko waɗa e sitte o waɗa ɗum ko mum woni fichier gonga gongantejo o minen ɗum eɗen gondi ƴewde saabi nde audit fichier o watte nde min e gonno toon fonno parti politique gonno toon min fo min jamiri o fichier o ana moƴƴi fay so o hiɓɓani donc dow ɗum gonɗuɗo e muɗum ana wonde ƴewtude ƴewde ko waɗa ko kañe ko koɓe jamiri ko sella fo gotuna wala gotum donc mbiɗo gara hokkude haala ami dow ɗum
ardiɓe dina du yo ɗon jaaɓi alsilam en gaɗi noddago sesinago dardi du darani politique ɓe ardina nafa leydi dina mo mu'en tan Abdoul Karim Traoré hoorejo ho conseil kadriya wonko sefi keɗo ɗen ɗum
miɗen darda e kala ɓiɓe leydi Mali ɓe ardina leydi yankako saabe de haalaji yokaji anan mbawi latade sababu irtude baasiji
hollitinde wiide ɗum won ton nokku noddirteɗo korole wuddu leydi ndi région moftiɓe mbi quartier kanɗe wotirede gonɗe toon ɗe sa ƴeewile temedere fof ko ɓuɗita quartier capanɗe ɗum woni jeɗɗi e nayyi ɓe mbi dangama ley oɗo nokku kanko ɗum woni jokko kumaɗo gonɗo to koroto kanko hokki ɗiɗo kabaruji wakkande ɓe gadduno toon kawrital mabɓe ngal
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere nder e muɗum no ɓiɓɓe leydi Mali fof totta haala.
So min wonno kananke leydi ndi min tokti ka ɗo haala yimɓele wonɓe ɗo Bamako ɗo yoga e mabɓe fof kollitiwi so kañi en laamino leydi ndi piyan dabareji ƴewto yalla hono ɗati kewɗi kani moƴƴinirede leydi ndi fa yaafina jahol e garol yimɓele gonɓe ley nokku o keɓe ɗum woni ko Bamako koɓɓe cifido hen do faccitago mumini sendebu.
So min wonno hoorejo laamu mi joƴinano projet ngaji kewɗi yalla laawi ɗi ana moƴƴi mi waɗɗano bawɗe andu yalla miɗo heɓa balligu faaɓotoɓe. So min woni président Mali mi waɗɗano bawɗe an fur yalla lawol ana moƴƴine leydi Mali ndi fur iwde Bamako faa yaade Kidal. Leydi Mali yo leydi ɗo tourisme ana waawi yirwinede ka ƴeweni no laawi ɗi ngori a wawa yaade peyɗo ɗiɗo wona e moto wona haala mobile gonga kay e ɗum tiiɗi jaati on taykiti kay mobilaji e motoŋaji ana kewi do laawi ara waawi wonde heure goto dow majjum yo kambar laawi ngal yo tiiɗala laawi noon yimɓele ana keewi yo kambar yimɓe ana keewi dow laawi yiriwone ana tiiɗi le kabaru mum fey jaagu yaafale hen. So min wonno hoorejo laamu mi joƴƴinano projet ngaji kewɗi yalla laawi ana moƴƴine mi waɗɗano bawɗe an fuddu yalla miɗo heɓa faaba yalla miɗo heɓa baligu
kaɓoto
hollitinde wiide wattu joni o faaɓe ƴewto yalla hono golleji ɗi fof kani fewrude ɓe mbihi honno ɗum woni yimɓele tenoɓe yimɓele ɓe wattu joni o wattu moɓe keɗina o ɗum timman ñalawma hannde o ɗum woni yettade faale jammaji mini wi ɓe mbi ɗum timman ɗum woni kamɓe kandida e dartoɓe woteji ɗi ka ɗum e tawede fof ɓe mbawi wadde batuji mabɓe ɗi ley deɗɗe ɓe goni e muɗum ɗo kadi te kabaruji meɗen jowi dow woteji ɗi ñalawma hannde hollitinde wiide ɗum woni murtere yimɓele sartoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe mbihi nde ɗo murtere kande wadde balɗe jeenayyi fa nde ɓe gondi e jokki tade ɗum fa hannde du wala fof kaldal ngaɗugal hakkude mabɓe kamɓe e laamu o ɓeɗo sartoɓe wonɓe ley leydi Mali ndi ɓe mbi eɓe kaaja ñalawma hande o ƴeewe yalla hono ɓe kani renirede kañe nokkule ɗo ɓe carotoɗo jobdiji mabɓe duɓɓeyde keɗema kanko noddirteɗo Abdourahmane Mouhammed May Gaw yo kanko jottino kabaruji ndeɗo fedde komo sifirdo hen dow faccitago Ousmane Diko.
Ñalade arandere murtere golle nde ka hokki ko yiɗa ko keña wattu 11 nde mi martodiri Kumpa Bamako ley leydi meɗen fou andeni laatagol murtere nde nde waɗi du no yiɗira golle ɓe mutti kayi fawarde Bamako ka fou joppino golle yogaɓe martalino Kumpa ɓeeɗu ɓaari golle ila andani ɗum nde golle série fay goto waɗali casier judiciaire nationalité fawarde e jugement supplétif ka fou hokkaka série aji kannoɗi taccede na jaabuji ɓin kani hokkede fou laataki logade no série warta du fou waɗali murtere amen nde immanaki fa torra woteji leydi président ndi woteji président leydi ndi adan fou ni yomen leydi yankoɓe minen ɗumen gotoɓe weteji ɗi gaɗan alande e jihan se ana yanta e de golle saria banggal wojititoɓe ley wote ñande muɗum nde
fiigol ballon ɓe kolliti wiide Mali wonno e leyɗele sappo e ɗiɗi ɓurɓe fof wowde ley rumde Afrique nde wattu joni o fedde nde ɓe noddita kaf nde hollitti wiide Mali jacci yarde caggal yimɓele mabɓe ɗum won guɓe nayyi jooɗe fiyoyde ballon ɗeɗu wattu joni o ɗum ɓuyted ɗum waɗe guɓe tati hono wori Mouhamadou Sama Sekou.
Place ji hono footi leydi Mali ndi tottete nder imadaraji club ngaji les saisons 2018-2019 ngol lanlol woni komo fof waɗata gilla tarkul FIFA wiltowo leydi Mali ndi wala fe e yuɓɓa inde leyɗe jogiɗe ɓural nder rumde Afrique caggal ko addade club ngaji nayyi yalti e juuɗe leydi ndi ko heddi andede joni yo club ngaji ƴaɓɓiɗi banggal ko wiyete Ligue des Champions CAF ɓuri fof seɗa andi wiide leydi ndi landina fi championnat gilla saison ngaji ɗiɗi jokkodirɗi place uji nayyi leydi Mali ndi jogi noon gilla hitande 2010 wattumo stade malien heɓinon ɓural ele coupe confédération hitande 2009 keɓuɗo ɓural ele ko wiyete championnat national Ligue des Champions e jokka muɗum e kañe club ngaji ɗiɗi keɓodirɗi e coupe national banggal CAF sababu oɗo kaba o yetti Allahji ɗi ballon leydi Mali heɓi ana wara duuɓi tati hannde yalla ɗiɗo ti Allahji ne dawre woni ko FIFA ɓami anniya joƴinde fedde humaninde kabaru fédération ballon leydi Mali ndenno gila lewru janvier ƴaɓɓiɗu ndu woni ko kanko madame Daw Fatmata Guindo arfuna ndeɗo fedde
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab je lodoni le raison ngaji meden di odo kabaara ne metti sanne be kolliti wi di himbe la sappo e jetton kany e mbarali nokku no dutta samayna idum le commune wuro ali le cercle jenne wi ama bormo beddu kewi ton sanne odo bonno do son ko be gombe le odo nokku kany e ngol ciagal mudo sedi be furduno kolliti wiide metti teden wiide le ko dabbino ko do nokku no dutta do kuma ga fa hande le lamu jenne himbe le chapande chapande mbaraton urudan gardan faado segudobe kolitiidu sud dogotoror wonno nokku no dettedo joro kanye gendu wattu jona biido cuudi dogotoroje be kebbi moto ngaji ko yattati moto ngaji bammoji himbe la hono nyobe gombe le odo nokku ndondi bi dido gal musadda jo fedde Oxfam ko be ngatti le henan yaha milioji jena CFA dorbotob dido moto ngaji do yorobe de bebe ekintini do kaddeten bete hande kabaruji meedi dimi joti on sanne hedaade heedoji amen ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.